ingabo Yesu yengabo ekuma mu busaro bomubi Yesu yengabo mukama yengabo yo Yesu yengabo ekuma mu busaro bomubi
Nalundi bwanze nawandi bwanze nayo musajjuyo namoyita nantasa olutalo lwange lwali lubi ngomulaba nzinzeko nganda bangenderera
nayita Yesu nanzijayo
ebyange byali bibi nga nesubira empeddeko amaziga gampita
nayita Yesu nansanyusa
Isaya 5:17
Bayibuli ekyogera
tolwana nawe tolwanyisa bongo bwo tolwanyisa magezi go
wali kyakulwanisa kirira ab'omukisa
Yesu yengabo mukama yengabo Yesu yengabo enkuma mu busaale obumubi Yesu yengabo mukama yengabo yo Yesu yengabo enkuma mu busaale obumubi
olunaku lwali lumu nabinsobeddenze
omulimu guweddewo nga zenna njebayeba
Satani yanunda ekiro ng'ayagala nsanyeewo
yajja n'amaanyi mangi
nga mmanya mpangula
yakogonya musango manenga ne Satani yaweereza obusale bwe Yesu wange nakwata obwavu natwala ennaku natwala amaziga natwala essanyu naleeta
Yesu yengabo mukama yengabo Yesu yengabo enkuma mu busaale obumubi Yesu yengabo mukama yengabo yo Yesu yengabo enkuma mu busaale obumubi
Yesu wange, akuma, akuma, mu busaale obw'omubi.